Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukwasisa empisa n'obuntubulamu mu ggwanga, ki Directorate for Ethics and Integrity, bawuniikiriza ababaka mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti ng'enneeyisa y'abannaddiini w'esusse ate ng'etyoboola empisa n'obuntubulamu ssaako okuswaza eggwanga lino. Bwe babadde balabiseeko eri akakiiko kano okulambika ebyo bye bagenda okussaako essira mu mbalirira yaabwe y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 nga bakulembeddwa mu minisita avunaanyizibwa ku mpisa n'obuntubulamu Honorable Okello Lire, babuulidde ababaka ebikolwa by'abannaddiini ebityoboola ekitiibwa ky'eggwanga era nga waliwo ne gwe bataddeko akakiiko ak'enjawulo okumunoonyerezaako naddala ku bikolwa bye eby'ekko eri abagoberezi be ng'omuwandiisi w'enkalakkalira ku lukiiko luno Dastan Baraba bw'annyonnyola.
Pastor was ministering, but his method is that the worshippers go into the church naked, and he pretends to be sucking out the demons in you. If you're a woman, he sucks the breasts. If a man, he bites you wherever he wants to bite you, and that he throws whatever has come out of you there. So we have sent a team to work closely with the district security committee. We are yet to receive feedback, and that is what is happening. So it is a very big problem. It is in Uganda.
Batadde ku nninga abakulu bano bababuulira engeri gye bagenda okukwatamu bannaddiini bano abo ssaako abandi okubanga ensimbi zibafuukidde ekikemo nga n'eza gavumenti eza parish development model batandise zisabako ekimu eky'ekkumi kyokka nga bakimanyi bulungi nti ensimbi zino zaakuzzaayo era si zaakulya.
Don't you really know how you plan to tackle the issue of integrity among religious institutions who are actually charged with the cardinal responsibility of morality, because this is their single mission really for their existence, because there is no identity. When you see corruption cases going up, when you see criminality going up, you start asking yourself, what is the significance, the justification of these people? They preach PDM, they take 10% from PDM. PDM of the president, in fact, is going to be a challenge paying back that money, because 10% of it has gone to charge as tithe.
Ye minisita Akello oluvannyuma lw'ababaka okubuuza engeri gye bagenda okukwatamu ensonga z'obutambi obwesittaza obutambuzibwa ku mikutu gya TikTok ategeezezza nti kino kikyali kizibu ddala nga wano w'asinzidde okusaba ababaka okubaga etteeka ekkakali okudda ku lya Computer Misuse Act eryajunguluddwa kkooti ssabbiiti ewedde okusobola okukwata abasindika n'abatambuza obutambi obwefaananyirizaako bwe buti obutyoboola ekitiibwa ky'eggwanga.
The videos they send me as a minister, sometimes I cry in my room, but you find you cannot do anything as a single pastor. What is saying about those pastors? They are pastors. Sometimes you say, but does a person think of doing what he's doing or what she's doing would be good for our children? What I do nowadays is when they send to me before I open, I just forward to the technical people. It is terrible, Honorable Chair. And if it continues like that for the next 5 years, our country is going to be doomed. And as members of parliament, we need the law to regulate all these things.
Ye Dunstan Baraba asabye ababaka okubayambako bafune ensimbi ezimala nti olwo nno lwe bajja okusobola okugonjola ebintu ebimu mu kisaawe ky'empisa n'obuntu bulamu, n'agamba nti okulwanyisa obuseegu obususse obuli bw'enguzi n'ebirala byetaagamu ensimbi n'okwewaayo.
The money is not enough. The time of the Father Lokodo and the issue of the Nyegenyege, this ministry had 23 billion shillings, so it could be able to do some work. But now with only 13 billion, it becomes difficult. It becomes very, very difficult to be seen. And out of that one, 4-point-something billion is for salaries, and the majority of it.
Bano mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja mwaka 2026-2027 beetaaga ensimbi obuwumbi obusoba mu 15 nga ku zino bewagendo kujomu temwa ogusobola okusasula mabanja nesimbi endala ezisigalawo.